Exclusive from 4drums.com.
Yeah, I praise music records, you know. Our sons.
Ngani muchipingo niwewo Magdalena. Niwewo unchingilila, you are my umbrella. Baby niwe nalipilila ngavaka niwo kontolola. Fyonse nalipekanya, bondi niwe gondolela. Aba nandi watilati wali konga, uyu wena mwali tandama. Watala mumona pomu mwena pafondi, ala mwone kachari angala. Jeme dekeleni kakelo ne mwine kombe kelu amu. Nalile kele jamala vuka wela kamweke shamu. Hey, don't fall landa. Umwa kope chivanda pano. Ashama pachipanda. Alaka bukila kumanda umo. Baby niwe wo malaika. Na wanjikata kumutima walaika. Na kupapata wimbuduka. Na washana na yaluka chisaika. Niweweka wanjishiva efu na haba. Hababa miwa lesa no kupita efu haba. Mwela malonu luka. Ma Facebook lover, Facebook lover. Distance is not a barrier. Ma Facebook lover, Facebook lover. Tawa shive fona kusalila. Ma Facebook lover, Facebook lover. Na mwona mwona mfumu na vanamu niwe. Ma Facebook lover, Facebook lover. Yoni wempenda, so wambongo mutima wankunda. Mami ya hili andani, jawoze wasegela mwavintu kwa. Na kumwenene babezi buku, mukulu. Yesu wafumishe muli chivuku. Ansamba mpuzu ja kulifiguru. Nangubala ndejuwe kukukukufumi. Pachano ni sobo samba. Na futa inolesha pawa samba. Take it almost every girl in mountain. Mutima wasala weka. Facebook lava, ne filo kulala. Uli wende mwana mtu bana na future Yesu. Baby ni wewe malaika. Na wanjikata kumutima malaika. Na kupapata wimbuduka. Na washana na yaluka chisaika. Ni weweka wanjishiva efu na haba. Hababa miwa lesa na kupita efu haba. Mwela balonu. Distance is not a barrier. I'm a Facebook lover, Facebook lover. Toba shive fona kusalila. I'm a Facebook lover, Facebook lover. Na mwona mwona mfumu na vanamu niwe. My Facebook lover, Facebook lover. Eh, niwe na sana. Bebele chile. Habana kashiba pamwela niwa satani kitwali. Beshiba bafuile. Wale fayo kukujoinisha iwe shivuka wangu tachelu. Eh, shile kana. Watatani kyoko baba nshikana hiyo. Namba destiny mama. Eti muipatikishe elefo ya wa. Hala nadiona ikakale. Uyu mutima walinji vila kale. Nalisewa nakale. Umutima walisala nyuyu wine. Vena wakuno vose na yesha. Umutima wanjivalensha. Kamoto kajose ndachesha. But mind you, baby niwe wo malaika. Kwa wanjikata kumutima walaika. Na kupapata wimbuduka. Nga washena na yaluka chisaika. Mwana niweweka wanjishiva efu na baba. Hababa mbiweleza no kupita efu na baba. Mwela mado nuluka. Ma Facebook lover, Facebook lover. Distance is not a barrier. Ma Facebook lover, Facebook lover. Toba shive funa kusalila. Ma Facebook lover, Facebook lover. Na mwana mwana mfumu na banamuliwe. Ma Facebook lover.